我 made it, made it, made it,
made it, made it. Yeah, you know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
As you know, tunawaka na mademo kali, tunachapa kuna Hennessy, kuna baba nachinga ile mnadi tunawaka.
Tunawaka, waka, 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 tunawaka. 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 Tunawaka.
Manyange matume timba yechu yechu. Nataka we mumeni tongo ziasi betu. Atuna body tuko tunafanya yetu. Mdogo mdogo tunafwesha mtani kwetu, yeah. Kama tuko kwa madiba, tunafuatisha misiba. Ukitukusa ni miba, wanataka kuni iba. Oh no no no, nipeni zo shikamo. Mani mani wamo, tuwezi kushiba minyo, yeah. Sipangi nafanya nachopenda. Nanukisha mtani kama chemba. Maisha yangu yanatoa udendo. Toto line online kama mlenda. Kaza maklub na bonga na shpapi. Nje wana manushika na mashati. Bigi pande zote kama samaki. Oh yeah, wana tamaki. Wana nisaka ila wani party. Kila mwezi tunabonga la party. Goma duniani kwa chati. Sije na gwanda za kaki.
As you know, tunawaka na mademo kali, tunachapa kuna Hennessy, kuna baba nachinga ili mnadi tunawaka.
Tunawaka, waka, 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 tunawaka. 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 Tunawaka.
No fake song, got my friends with me. Mi mtoto town, sijava mia mjini. We mshamba, utanambia nini? Got a 99 problems, nana bow. Nasa chiku bow. Wenzako tu, we take it, tunakimbizana. Kiona misha, zieleweki, tunajichanganya. Tukipata, tunaweka, tunadhikusanya. Tunarusha, you are go feel free, mana. Atuna shida, wing, wing right now. Ring. Check your chains, ring, ring right now. Ring. Uyo mweze like a mean queens right now. We be show me na make shillings right now. Tuna show love, tupu na your own selfie, you know. Talking deals up for sawa, tuna waka we know. Ukitona na bunduki, tusha waka we know. Uko kote tuna waka, tuna zimia kino. As you know, tuna waka na mademo kali, tuna chapa kuna Hennessy, kuna baba.
Tunawaka, tunawaka, waka, waka,